Ahora me deseo matar a tu darling. No.
Beats.
Affairs of the heart. Junior Mali, no. Short time beats already now. Happy African.
Nze mugwano gwo omubwati abaddewo okuvaddala mu kusooka nti bosisinkanye manyisi bangi naye bona tebigenze bulungi ngobewa bulungi newe malayo newe kokota nobe maliramu oyagala bulungi okiraga nnyo nti omanyi okwagala nolwekyo mukisa okuddako obambi gumpe nsaba tuddeko mulavu nange nzijayo mu friend zone nawe nsaba bakukwagala kuba mbaddewo nga mpima pima nga n'omusajja gwofuna nkusanyukira
Your balancing.
Bestie, mukiso kudako unawe gumpe.